I guess I'm going. It's all about love. It's all about
love. Friend, friend.
Amekufunza nani yo matabia? Unani mali zanga ukinitania? Jina fani fani kiasikia. Oh my gosh.
Like a walk in the dark together. I'm not a feel alone, konami wherever. Takufuta na machozi nkikubembeleza. Taking na mitopi ya body na wewe itapendeza. Baby keep trust, I'm falling. Usinione busy sana, keep calling. It's not about vision, na big ambition. Fight modi ya nini na wesi rubani. Amo mala chica. Inside my heart nimekosa side chick. Feel yourself on ni uhakika. Niku feel fiti wengine watamaniki. Amekufunza nani yo matabia? Unani mali zanga ukinitania? Majina fani fani nkiyasikia. Oh my gosh.
Oh my dear, oh my dear, oh. Safari sijaikatisha.